Kyllä, on mua väsillä.
Uja leo nataka kuambia
ye,
juu ya pendo lisilo fifia ye. Kaka suna na dada wasila ye, utamju umezidi ye. Natangaza nasema sijali wala ubaya wamefanya kama kula. Natangaza nasema sijali wala ubaya wamefanya kama kula.
Wamebaki mashakani,
yeba.
Walidhani sulani kisiki hata wawasilani,
yeah.
Wawaganga bamempaka kisauni,
yeba.
Wanaroga roga ndoa hii hawakuona hata ndani. Bado tunawakera,
munopita mukizuai.
Na tena tunawakera,
tutawakera.
Bado tunawakera,
bado mbona.
Na tena tunawakera.
Anaringa,
bwana suna na cheka cheka.
Ubaya wameshafanya ubaya, sasa wanaona haya. Sote tunawasomea hao,
sasa tunawapasha. Walopita wakizusha, hawata wana maisha, wamekamatwa na pesha.
Sunda ipo jadidi na wasila maridadi, bure zenu juhudi hamtofanikiwa. Ao
sasa tunawapasha, walopita wakizusha, hawata wana maisha, wamekamatwa na pesha.
Hata mumepita mukisema eti wasila hana maana, na mengine mukafanya ili wasiweze wala.
Umefeli.
Sasa tunawapasha, walopita wakizusha, hawata wana maisha, wamekamatwa na pesha.
Toba we, uongo na uzadiki una mwisho jamani. Hawa wamesha sadiki kuoa na kihaki. Umefeli.
Sasa tunawapasha,
tunawapasha
walopita wakizusha,
wakizusha
we. Hawata wana maisha, wamekamatwa na pesha. Sasa tunawapasha, walopita wakizusha, hawata wana maisha, wamekamatwa na pesha.
Uresha mo Kakesuna Omona bibiye, oyom bibiye vyo. Ukambwe yote, yote ukambwe vye mwakye kareno, yote umbe. Mwana ninkewe ni, haukizati.